Halo. Halo.
Aduh, walaal.
Walaal waa dhaw ee waxa gaarin geedo waxa doonana faashiya. Sirtawe.
Taxi miya.
Ha.
Ma tagna walaal dir dhaw illa ma bilaabin.
Weyna baay gaari aash caadi goy tagaan basasku.
Rakabha caadi wadi leysa maanta laakin nuga buuxa.
Maanta uu wada buuxa.
Ha.
Bari toolala.
Badeli bari toolala.
Way bari toolala kursiga hore ii goo walaal aroorta.
Kaadiga
leeyahay oo go'ra
lixdi
barka
kursiga
wana banaa
kursiga afraad maray
banaa
ah
waa ee keeba ku xiga ka
17 ka barqinimo
hay ma banaa kursiga hore
ma banaano kursiga istiyaad maray isaguna
dama marka waa sidee
joosa maanta maanta kursiga la sii goostay oo debu xan gaari kura kursiga wad xiligana ma banaano
waa gartay
sax
way alaakum salaam
Hey, what are you doing?